abana baba byabawe babiri umwe akita mugenzi we turukuragira muri wasigaraho bamwe we no maya bagiye mu cyombe nsigara no gizire iki nuri buka nacyo cyo nacyo kimemo ati sigara mwe ni hagati ka mu kino president ni ngoma no guri eh ni ngoma na Museveni abana bajya ngo nako si ngo naga ba t-shirt za Museveni mwana mbere nzi bakande teraka role ko na nakagabira abana When you got t-shirt as a president, you Andre, when you call an home government, when you pavade, you play like a rule to say, overhead is up. Congratulations, Jezaho, Jezaku Jezaho.